Alexis on the beat.
Benz and you're perfect. Oh my baby girl, you're perfect. Hadi mi wana shanga. Kwa penzi lako na shanga. Awingine baby past tense. Oh my baby, you're so perfect. Hadi watu wana shanga. Ona vile wana shangazwa. Nikupenda tangu nikujue jinai. Girl, you're sweet like a violin. Sema wapi baby, twende dina. Twende dina, baby, mina. Oh baby, na bingiswa. Give me